narisho mukambe ndi sitoni ngeno chinu manyo kulabanga lyeyo yiraga lokunde kulira kana kabati yefula tachimanyi ndi nnalwala songa sasitandwala na yera bwatyo mbuno yeyagala nnyo ate nga yetona basikiriza abamukwana abasajja mulabye kala liyo abamu temwamanya ye yanyowe wange naye nga yadduka tulabye nnyo bannange kubanga tajjirwa obulwadde wa mukenenya buyite mwawula yali owe wange ye kati yadduka kasa kimanya ti obulwadde bwajja nalwiso komawe nyambe gwe ndimala okufa maama oli yabye tulowooza kibibobo kyaye ekyo kikujja mu bulwadde n'owona munnange komawo kyendi onzijanjaba okutuuka lwe ndifa tolowooza kibibobo genze ekyo kikijjawo byonna bye twakola munnange nenyolwanga gwe nalweyiso oli eri wekeja nenyumba eneyange yandama tulabubi nga n'obulwadde buluma noyagala ofuna kuyamba eyo mottumbi gw'oluyonta lutta n'amasi obuziwe gati obulwakagamba nti nno gagano okola bubi munnange okudduka kino kyajja kyajja tewali akikyewala nebolimba kisaali mulenziwo endabanga entaana bamaze okyegera tebankusaba munnange onsaasire okyuseemu obuufu obuze okyuseemu obuufu obuze onzijanjabe okutuusa lwe ndifa ekisingako munnange okudduka galweyiso komawo nyambe bwe ndimala okufa munnange olyeyabya tolowooza kibobo nkyaye kyekikujjamu obulwadde n'owona munnange komawo gyendi onzijanjaba okutuusa lwe ndifa tolowooza kibobo kenze ekyo kyekijjawo byonna bye twakola yakyukana songa tetta gina emize tegyaliwo bannange enensi yakyukana songa tetta gina emize tegyaliwo n'omukazi bwe yabanga nobye banalwala nga bewaabwe bepima munnaffe bayeerye waabalo genda omunyege waaliwo n'olidda naye kati bano abakazi abaluno boolulwalako yenno ngadduka nabeeyiso munnange wakinkola wandibaddewo wadoba wakankana n'omumira nga nange saamanya neebuuza kufe mbye yaleeta munnange wadoba natayira wayitanga manju naawe n'osaza n'ensimbi ennyingi bwe zityo zennayonoona nsobola okukuwasa n'otojjukira luli bye walayira ku kkanisa kiyina lweyiso mu bulwadde obulungi obwobubi bwewagamba kitogenda kundeka nalweyiso kobawo nyambe tulimala okufa munango lyetala tolowooza kiribwoba ogenze ekyo kikijjawo obulwadde n'owona sikusooka matooba waakiri ne zitakuva nnyuma awo abaganda baalaba obinkeeta wadde obulwadde buluma kyekyobwavu obundika obulu obinkeeta wadde obulwadde buluma kyekyobwavu obundika ebiro bino tekinnuma teayina siringisi okutuuka nga n'eddagala libula nenkiraba nga nalimu okutegeka n'alekawa abaana abati nnyo ekyennyumba wadde oba nazimba ekyo kimpeesa okatiibwa wabula naye manya ennyumba ttongo Nayo manya ninyuka tongo Yivajiria ye kakakaka wayo Kimba musama Oyo tunda chitangi Mambeyo kukasente mambi Jengole uo Uwa kakiyoshi Kinali kanga naba naba soma Yunyawe Kinala baba tuse Emba situla Emba kubi wachitio Turuja Janyambo pamba jana inga nyawe Alieri etala Yandi vadeo Nemu waka yumba Najarwara Nga inawe yevaka Nawe iso Koma unyame Begi maloku famu nangoli ya vya Koroza Sibobo chaye Kuchuchi chito obulwa tenona Onange Koma ujendi Mwonzi janja kukutusa rindipa Koroza Sibobo chaye Kuchuchi chito obulwa tenona Bitwakola Nabiraho, kamaziga gajia Emera jendimu, kase wote sanira Nolusi, otulone tula Tulandoza, ito kukola chambula Nachagala, omanzi nyungutwa Nchiku ya mungu, koko wango kwetuga Nachagala, omanzi nyungutwa Nchiku ya mungu, koko wango kwetuga Ichindo zesa, ibinene wibidyo Kivomu buno, owi wangi atuka Sati maja, kolumi ya genda Kisayomba, chumana mufuma Kezi jukira, awichirona mwita Demotegeza, ya kabate kachia Awichirona mwita, demotegeza Yakabate kajia Yaka useko Onamu marwaliro Webampi mani Wangamba wibatio Meja kara Onange mbuli Akale woko Magezi galaba Yoro habimanya Kumutweche guamua Nabisiba Onange ngatuka Nari iso Koma onyambe Kweni paroko foli genda notara Yoroza Tipo vero genze Bisho chikuja kovuru atino Kusama katumu charu magalwa Ulimu kuru chimanyi wafumbiwa Namo chitaba lunoru merwetala Kusama katumu charu magalwa Ulimu kuru chimanyi wafumbiwa Namo chitaba lunoru merwetala Nenjo gerera uisanga wakwatiwa Kitu chikuru kwekubako osura Wawe simbu mawatali wapangisi Uwaranga pavu kubobolwa tijagalu mpuwe kwenyo Ukutusa rwabifa Uchima maburuji wabaya kwatiwa Chivira mwota yanawi wakwatiwa Naro iso watikaruba ya tuka Nalinga chimanyi tukotenji rakupa Iandi vato limo makake Najarwara kahina wijike kakatine chaye Lewendi wa mizomosu Katakumie uta gizanga na uza Ishavana Katako miho, kakizanga na waza Isha wana, maka nagawa Na inga sega wabwe, alinoku wakuza Bambage, amanja karamulabi Kubango rumbe, jutute kajaga Bambage, amanja karamulabi Kubango rumbe, jutute kajaga Na yesu tomanyo, kumamba nina chakala Chichava kona, kawuko kundoba Kuseru ganda, kumamba nina chakala Miwe kume nyonyo Nobola tebuluma Netu songeyo Mwenaka vimpa sivuli Nesu manyiti Ndito manjumi Nabe iso Koma unyambi Ndi paro kufamu nangoli ya vya Koroza Tivo mochaye Nisho shishija uwe nabi tuakola Mwenangi Jango nyambi Onzi janja vokutu salindipa Koroza Tivo mochaye Nisho shikuja kogula tenona Monangi, monyambi, monzi janja mokutu sarwejipa Moloza, tibo chaye, nishushiku jakubyo nabi twakola Nariso, monyambi, monzi janja mokutu sarwejipa Moloza, tibo vero kese, nishushiku jamobu ratenona Nariso, monyambi baba wo jendi.